on the beat.
Yani ndo mana anapigoza kichokozi eh, anapendeza kila kodi eh, yani ndo mana yani ndo mana tunapendana eh, tunapatana eh, tumeshibana kweli sini wapendana oh. Tunapendana eh, tunapatana eh, tumeshibana kweli sini wapenda na oh. Ah, ah, I love you. Ah, ah, I love you. Ah, ah, I love you. Ah, 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 I love you. Ah, ah, I love you. Ah, ah, I love you. Nimeshapenda mwenzenu eh, kama yeye sioni walotamani tuachane eh, maji yapo shingoni ah, nimeshapenda mwenzenu eh, yeye wani ne milioni walotamani tuachane eh, wanapata tabu eh. Ndo mana nampenda, nampenda oh, akiwa nami na enjoy. Nampenda, nampenda oh, ndo mana nampenda, nampenda oh, akiwa nami na enjoy. Nampenda, nampenda oh, tunapendana eh, tunapatana eh, tumeshibana kweli sini wapendana oh. Tunapendana eh, tunapatana